kamada sare ee milimaani ee magaalada Nairobi ayaa ku dhawaaqday in doorashadii la soo doortay gobolka Wajeer mudane Maxamed Cabdi ee mid sharciiga aan waafaqsanayn Azhar Mbeya xaakimka maxkamadaasi gudoominayay waxa uu sheegay in doorashadii 8 bishii August ka dhacday magaalada Wajeer ee lagu soo doortay gobolka xisbiga Jubilee ka socda ayaa mid sharciiga aan waafaqsanayn Azhar Mbeya sidoo kale waxa uu sheegay shahaadooyinka aqoonta uu haystay mudane Maxamed Cabdi ay ahaayeen kuwa been abuur ah dahina ayad in loolan ugu galo kursi noocaas oo kala 8 bishii afti kadib ayaa gobolkii hore countyga Wajeer mudane Cabdi Axmed waxa uu dacwad ka dhana ka geeyay mudane Maxamed Cabdi taasoo uu ku sheegay in doorashadii ka qabsantay countyga Wajeer ay ahayd mid si maran hawaaris ugu dhacday sidoo kalena waxa uu sheegay in sababtaasi fara badan uu ka jiray qaabka doorashada ugu dhacday countyga Wajeer maxkamadaha guud ee dalkani Kenya waxaa hor yaalla boqolaal dacwada oo dhammaantood doorashooyinka ku saabsan bisha Febraayo foodan ugu soo haysa ayaa loo ballansan yahay in guud ahaan la soo gabagabeeyo maxkamaddaasi sare ee milimaan ayaa sidoo kale shalayta waxay soo saartay go'aan in doorashada la isku qabsan ee u dhaxaysa hoggaamiyaha qaybada baarlamaanka dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale iyo guddoomiye ku xigeenkii hore baarlamaanka dalkani Kenya mudane Faarax Macalin Maxamed ay noqon doonto mid go'aan rasmi ka soo saari doonto 27-ka bisha Febraayo ee fooda nagu soo hayso kaliya ma aha in maxkamaddu ay la daalaa dhacayso xubnaha ugu sarsareeya dalkani Kenya doorashooyinkoodii sidoo kalena waxaa jira xubno hoose la isku haysto qaylaan fara badanna waxay ka jirtaa qaar badan oo kuraastaasi ilaa iminka waxaa laalay maxkamadaha halka qaar kalena ilaa iminka ay soo celiyeen ay ku sheegeen in si sharciga waafaqsan ay u dhaceen maxamed faarax shire v o a garissa